ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe yiɗiɓe on e jaam ɗe goni handene aljumare nogayɗi lewru octobre hitande 2021 sappo yeɗɗiyamde ƴaɓɓori masilima capanɗena e joyi ousmane ñale bulɗo kabaruji ɗo salim jorata ɓoggui janɗe dow on kumpitede wiide sakiraɓe gofarne mamali o holliti wiide pene kabaru mbiyaɗo laamu o ana anni hollitinde ana anni haltidinde e guɓe jaddinkoɓe ɗe les communiqué o holliti keñen o holliti wiide wala fuu cuɓaɗo wattu joni o tafon fa darano kaltidal hono watte fa golle kareje ɓeyde yirwude ley mali haala muɗum fuɗɗi keñe ley kawrital balɗe tati puɗɗogal kawrital balɗe tati ɗo bomako ɗo dunke ande kañe e golloɓe golle muɗum tewtan hollitinde nafa kareje kañe e keɓal ko watta lanidaji jeɗɗire almawludu ana wondi e wadde to tumburi to sakkititoɓe yarude aviyoji jotteke toon mbeetako o wi maɓɓe nde julde yo wattu kawrital soɗugol en ɗam yo wattu du juldeji e duwawuji yo ɗiwoni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla mawɗo heɗade studio tamani goffarde mamali o fenni ko wiya kaltidal ana anni waɗede hakkunde laamu mali e hooreɓe guɓe jaddinkoɓe o hokki o kabaru ley communique o hollita alkamisare keñan ho conseil islamique mbiyaɗo suɓama daranade kaltide ɗe holliti wiide wala fuu ko wiyata caggal ko laamunkoɓe laamu hakkunde jo mbiɗon fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen Oumar Waygallo
wala fuu momin neli le leydi ndi kane le caggal leydi ndi kanɗo haldoyde ley ɗeɗo kuɓe noon gouvernement o hollitiri wiide le communiqué muɗum ɗum e tawede fuu ɓe mbi won yimɓe le jeeliɓe wadde ɗiɗo imma daraji ɓe jooti golleji ɗi sanne kaɗo haala ɓe kaali ɗum caggal ko ministre kominiɗo kabaru dinaji le leydi ndi holliti wiide ɓami anniya yalla gubinotirteɗo jihadinkoɓe ɗe ana kalde ley nokko o o wi ɗiɗo haalaji haalama ley batumoɓe gadduno ko ɓooyi ko noddirte dialogue national inclusif décembre 2019 ɗo gouvernement haali wala fuu komin ɓeydata ko gouvernement o haali ñalawma hannden o sakko ɗum ɓeyda haala haalti noon kanko Moufa Haydara gonɗo ley fedde ho conseil islamique o hollitiri wiide wakkande studio tamani noddi mo nde o ɓeydi ley hen du wiide ɗiɗo anniyaji kaaɓe ɓamino ɗum ko ɓooyi micceteɗen wiide haldude e ɗeɗo guɓe jihadinkoɓe hakkillaji jamare nde ana fecci so won hollitimɓe wiide ɗiɗo ɗati ana kaani nangguede yalla jaam e deƴar ana hewte woɓɓe do kolliti wiide haldude mabɓe farrati mawɗo woni hen
e hakkillo honjotoɓe yogaɓe ngol finningol gofarndema o yo haalaji politique tan pati faabotoɓe mali mette e hakkillo Oumar Toumani Diallo janguinowo tewtaw ley o communiqué wala fuu ko famete ko woni e hakkillo laamu o dow kabaru muɗum keɗe ko wi arkatoure de faccitago sita sidibe
wakkati nan leydi malli waɗi imma daraji wi kañi en signinan talke kowral hakkude ka yimɓe loniɓe hiite ɓe yimɓe ana ha lamdade yalla yimɓe loniɓe hiite ɓe ɓene jaɓa ko haala ona ɗum saabi hannen so gouvernement moɗo holliti kañe fuɗɗa imma daraji fe batteno hakkude kañe kañ yimɓe loniɓe hiite ɓe ɗum yo haala politique en saabu ɗum wonko wallata laamu o soni wala ɗum ɓi leydi ndi fuu hanne ana du o yalla deƴata ana heeɓe kowral ana warsa gane tiiɗi laamu on pewaɗa ɗum soni walani hooreɓe diina ɓen watta koyɗe mumen hen yalla ɗum heeɓa ɗum gasa
sakiraɓe andon ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓude dow bembe ande ɗe dow hella amen facebook kaña compte twitter ɗiɗallaji pawi ɗi dow kabaru kareje haala muɗum fuɗɗi keñen ɗo bamako ɗo ley balɗe tati noddaɓe haalde haala muɗum dartan hollitinde himɓe nafa kareje kañe ko ɓeydata keɓal leydi ndi ley muɗum ɓe ley muɗum ɓe kuncana hoore yalla faabirtoɓe jawdi mballa golleji muɗum jogiɗi tiɗallaji saabe rafi faabogoji e usine ngaji golloji golle muɗum faɓitore ne faamu keɗɗen Oumar Waygallo e sita sidi ɓe
le leydi mali ndi ana ɓuuri millioji tati debbo ɓe mbi kañum wuuri dow kareje ittude so jaagiroɗum kanko noddirteɗo simbala silla keƴaɗo fedde nde ɓe noddirta alliance global di carité o wiyaɓe jogui tiɗallaji mawɗi
le leydi malni nokku fuu wala ɗon to neban kareje moƴƴininte torraji kewɗi ana woodi saabu dena koloje lobbe wala yalla neban ana wawi moƴƴinede kalisi du wala caggal muɗum usine du wala to koloje hani moƴƴinede waɗe neban ko ɓuuri tidde hannen yo wadde imma daraji yalla kulleji mum ana wawi hawrtinede
ko ɓatto tonuji ujunaji capantati e tati kareje ɗum itta le leydi meɗen ndi hitande 2020 so naɓa caggal leydi ndi faaɓe keɓa ɓe jirwina oɗo golle gouvernement o hollitiwiɗe le ko warta ko ɓe ƴewtoto yalla hono usine hani utirede le nokko kanɗo moƴƴinde ɗeɗo kareje oɗo usine newtirto ko yaata tonuji ujunaji capantati hitande fuu noon kanko Adama Yoro Diallo keƴaɗo suudu ministre humminiɗo kabaru jaguji le leydi meɗen ndi o hollitiri wiide
le ministre chargé du commerce
ministre humminiɗo cottugol e sodugol ngo ti wi imma draj an han waɗede e fedde entretien limousi yalla mal ana heba muƴƴina isingaji to bulanga ittete ceggal hanne nokku to bulanga han muƴƴinede yiitama timmi ɗum yo yafoyla kay nokku goɗɗo ɗo an han muƴƴinede kita kay e joola
Mali yo leydi ɗiɗo ɓerdi ɗo kareje ɗe ɓuri fuu matede so Nigeria iwi ley hen ɗo e hitande 2023 ɓe kolliti wiide tonuji kewɗi wattele nokku kañe nokkule kewɗe ɗo guese kareje
lanidaji yambingol yitumo wuri wargol aduna Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ana gondi e yarude no yiɗira to tumbututo eɓe keɓiɓe gendi ndi joɓe hawrude e jeɗɗire almawludo sini e wi yogaɓe nde yambere yo wattu jidal e sorgol enɗam yogaɓe koltiwire yo ɗum wattu juldeji e duwawuji anni ko Mahamman Baba Kunta heɓini hen ƴurude tumbututo faccita Umar Waykalo
caggal ko ndiwowo ka waɗi ere goto 11 oɗo boying 737 400 Sky Mali yottiki le ngallure ɗo waliyaɓe temettato e capantaton leli tumbutun koɓɓe beltiki sanne ko jidton e saraɓe muɗum en caggal komo wayri ndeɗo ngallure duuɓi sappo bella tandina ɓurɗo entrede one clouse o wari wadde ɗon mawludu o wi fo o miccito no tariki ngallure tumbutu nde worrino du ɓeɗo rewɓele ɓe jaɓa inɗe muɗum en inde kollitiwde beltiki sanne ko ji saraɓe muɗum en ɓe ko tumbutu eɓe gondi e landinade mawludu ɗum watte le ngallure maɓɓe nde le misi ndeɓnodirton sankore ɗum woni ko Mouhammad Baba Kunta heɓini studio tamani tumbutu
heɓe gaɗi bonandaji gaɗɗi ogo saguɗi hono watte fa jam heɓele hakkudere leydi Mali ndi le o nokku don sankoɓe e fulɓe mono fuu ana wiya bandun watta golleji bondi o film documentaire ogo sagu darti jabade ɗillandi dow hakkude dow hokkude haala mono fuu o documentaire Ayuba Sow jaltuɗo e daɗdirgol facebook 2021 hollama alal baare ƴaɓɓine nde anni ko nelaɗo amen yaade wogadugu Aissatou Kanta heɓini hen dow faccitago Umar way galoy Abdoulaye Kassé
jafo doobe suno doobe seyde ne wodo nde bo haama woni sarafan wotina mi ba faare ba
le deedo nate ada yeli hen nate jurminiide sanne bonandaji ngaddi nokku no dirteedo o gosagu cinema o holliti dun dido bonandaji ngaddi le noga e tete lewru mars hitande 2019 kanye sappo ene lewru fevrier hitande 2020 civil embarabe ton albado teme dido bi adama kanko Ayuba Sow jaltido o do cinema o wi wattu joni o komo haaja tan faame yalla hebe ngaddi dido bonandaji kanye no di ngadiri
sumiro gaji do e gidiraban e le reseaux sociaux ngaji di mi suusa halde hala sibe ɓe mbiyan kam mi pullo ɗeno jadis en ɓe yo sakiraɓe anno mbimi heewi ɗum wawata laatade no hani ko tawa yimɓe paama Mali fuu anda hoɗum wondi hoɗum yimɓe hakkude ɓe gondi
yimɓele tawnoɓe leɗo oɗo cinéma yaltunoɗo ɓe fuu ɓe kolli wiide cinéma o ano yurmini sanne wattu joni ɓe mbi homo fuu ana yeeli hen darde muɗum
miɗe miila ɗi Mali fuu ana hani ewde oɗo film o won nafaka sanne ko jimumi ko min ka mi sirwi sanne fa gonɗi an juppi mi faami sanne hoɗum woni le Mali hannde paami ɗum ɓuuri no miilude ɗen fuf somi mili en fuu ndiyanten ƴeewen ƴeewen tiɗalla o saabi e film o sa ƴeewi ana way hono en fuu homo fuu feccere muɗum woni hen ana way hono maliyen ɓe fuu goni hen du
farde ɗiɗo tiɗallaji heɓinede jogal fa handen kay ko nayri banggal wayde ndenago ana wonde yarde yeeso le leydi meɗen ndi le laamu seguru ndi nokkule kewɗe gidali gaɗa fewde e muɗum en ɗum woni ko Aissatou Kanté heɓini studio tamani Ouagadougou
heƴaɓe Mali ɗiɗon yambereji lattugol ballon piyan ley cakkite yontere nde macce retour ngaji yaltigol ɗiɗo ɓol coupe CAF kañ e ligue des champions africaine piɗe ɗe ana kani wadde Abidja e Conakry arande ɗo Bamako ɗo yontere jaɓɓene nde FC Binga Asfa yanenga fino ɗum bigoto e kowal ley coupe CAF stade malien kañum du horoña AC kañum du fi ɗum ɗen piɗe goote fa ɓeydoren faamu keɗɗen Oumar Waygallo
oɗo match wajibi tan sinaɓe gaɗa immadaraji ngal ɗo guɓal gongal le deuxiéme division le leydi Mali ndi koɓe kani fiide asawere nde nokku noddirtel Abidjan FC Binga san yiɗi fa inde muɗum mate le rumde Afrique nde wajibi sina golla ton golle caggal koɓe kawano fedde nde noddirta ASFA yenega hawnoɓe soɓe keɓa e ngalu tan ɓe jaltan le fiigol ballon ngol caggal koɓe keɓa e koɓe jiiɗi nde ɓe pinoɗo Bamako ɗo e stade malien de Bamako ana hani fiidude e guɓa leydi Conakry ɗum woni horoña AC yoga e tekkitittoɓe kabaruno ballon worri kolliti wiide cakkite ɗeɗo guɓe ɗiɗi le leydi Mali ndi ana e juuɗe maɓɓe ɓe lata koɓe mbawi fur le minitaji capanɗe jeenayyi ɗi yalla ɓe keɓa ƴaɓɓade yaade yeeso ko nayri banggal fiigol ballon le FIFA ɓe jaltini yuɓɓo inɗe o kasen Mali ƴaɓɓiriki yaade ko yaata placeji nayyi ana e leydi capanɗe jeɗɗi e go'o le adunaru ndu ko nayiri le rumde afrique nde fa hannden palace sappo ɓo ɗo ɓe goni
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque e union européenne
kabaruji gonɗi le région ngaji meɗen ɗi e jahnonte sigudo gollirde humninde kabaruji kala ɗo nde ɓe mbiyata autorité des données à caractère personnel waɗi kawrital ton alkamisare keñan hollitinde no himɓe kanankoɓe inde ande e région sigu sisilɓe cuɓi dow leygal kawrital ana fawiɗo haybude golloɓe ley gollirɗe ɗe kañe e ndenagu kabaruji kala noɓe kolliti ton vidéo kañe du ɓe kaali haala muɗum ɗum waɗi fa hawrɓe hen ɓe paama kabaru muɗum projet pawiɗo daraniɗo ɗo haɓgol e torra joni ɓuɓalla nango ɓuɓalla ñaw rewɓe ha mili en waɗi fuɗɗi golle fuɗɗi golle keñen to kita to fanda o projet yo daranade sawrude joni rewɓe ɓe ɓuɓalla rewɓe ha mili en ɓe ɓuɓalla nangata go hakkilloɓe kolliti wiide gollide humininde cellal e développement social humceni ɗum hoore dow ittugol jawdi france expertise kañe e organisation mondiale de la santé projet on hani gollude hakke duuɓi tati sakkiraɓe ɗo kadi kabaruji ka heede kedde heɗade ɗo e seeɗa e juɓɓimae ɗo e seeɗa yewtere toutes les femmes de waran jokkininde andon ɗi kabaruji foɗo mbawi heɓude dow www.studio80.org fa kettinoɗon ɗi du oɗo mbawi noddude 37 321. Wassalam. illatiɗallo fuɗɗi 2012 warde ɗo gonɗe hannde ɗo immadaraji kewɗi gaɗi yallah jaam e deƴƴere an heɓe ley leydi meɗen ndi jaleñi ɗi joddo no jiɗɗiri ley ɗin immadaraji ana ɗe mbawi limtude case de la paix to gawa to e wi hooreɓe maɓɓe illa 2013 gollirde maɓɓe nde waɗi immadaraji kewɗi joddeke e jaleñi gonɗi ley e région gawo e menaka no jaam heɓirta himɓe fuu gonda toon no jiɗɗiri fuu e tawede ɓe kolliti wiide ɓe koɓe golli ɗon ɓuɓata ɓernde no ɓe jiɗiri fa ɓeydure ɗen famudo yewtere toutes les femmes ɗon kabaruji rewɓe keɗɗen ko mi e Abdoulaye Kassé min ɓeydi
toutes les femmes du Mali.
La case de la paix waɗi fa rewɓe gaɗa immadaraji dow golle yogaji hono artisana jaagu kañe daranano himɓe gondirta nde jaam e deƴƴere e wi hooreɓe maɓɓe ka fuu e tawede ɓe kolliti metti maɓɓe ko rafindenago ɓeydi heɓude sembe fayi e tawede ɓe gaɗi immadaraji kewɗi yallah jaam e deƴƴere ana heɓe hajji Habibata Haydara ndesowo kaalisi case de la paix gawo.
Hunde fuu ko humani jaam e fa baasi timma case o wala fuu ko waɗali min kaɗale fe e ley gallure gawo nde tan min jeehi nokkuji goɗɗi case o ko fuɗɗi gollude warde hannde ko komin gaɗi wala fuu ɗo haaɗi iwde 2013 warde ɗo gonɗen joni joni ɗo hunde fuu komin kumani fa golle timma ka ɗum yaafa saabi eɗen e haɓo jadis en haɓo kammari si e sidio ana woodi ɗo ɗum fuu komin gaɗi e muɗum wala fuu ɗo min jottaki no mbirumini iwde menaka warde fa burem warde gawo fuu fa jaam o warta jeno sa ƴeewi ko golle o fuɗɗi warde hannde ko wala fuu ɗo haaɗi ka golle amen timmali saabi jaam o wartali fa laaɓa jodoɗen kalde kawren woni komin immani batte ɗum min jeehi fe tininku e jaba min gatti re umuɗu e case o fuu fa kaldal kawral heɓe
projet kumaniɗo haɓugol e ɓuɓalla rewɓe hamili en fuɗɗi alkamisare ƴaɓɓinele kita fanda makko e daranade cellal rewɓe hamili en e ñaw ɓuɓalla nangata go hakkillo gollide humninde cellal heeɓi ɗon kañe développement social dow ittugol jawdi france expertise et organisation mondiale de la santé projet on hani gollude hakke duuɓi tati immadara balɗe ɗiɗi ƴewtugol yallah ñaw cancer enɗi wala e rewɓe waɗi alkamisare ƴaɓɓine nde segu ko yata rewɓe capanɗe tato guinnindi woni ƴeewaɓe ɗum waɗi ɓe kolliteedu dow kuuteji gonɗi e o ñaw yoɗum hakkillo ce siriton dow gollidal pesi mali bamako ko ɓuri golloɓe capanɗe tato radio ji kollitama keña hono baddirto torraji gattiɗi fewde yimɓe ɓe mbawana koye muɓɓen nde jande balɗe ɗiɗi waɗi fa hawruɓe hen ɓe kollite hono cakkitto torraji gattiɗi e rewɓe e ɓiɓɓe rewɓe o golle wanne pe mali hunceni ɗon hoore ɗo kadduɗo yewtere rewɓe nde hannden miɗen juuta rewɓe sitakili gendi gondi ley cercle keñi ba